Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Mafube o kgathatsehile haholo ka maemo a ntseng a mpefala a tshireletso letamong la metsi le motseng wa Villiers. Ho utlwahala ha khamphane ya tshireletso e hirilweng ho lebela letamo leo e tlohelletse mosebetsi oo, mme ka hoo e tlohelletse moaho ona wa bohlokwa ntle le tshireletso, se lebisitseng ho utsweng ha terata ya tshireletso e potolohileng moaho ona. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance re batla mohato wa ho kenella dipakeng ka potlako hore masepala a nke boikarabelo tabeng ena, le ho batla dikarabo hore ebe metjha e nepahetseng e latetswe ho hirweng ha khamphane ena ya bolebedi.